Kudoluwa bimusango gwo kutemulwa kwa abana bana kusomero lya Gabalero lwanju dabajulizi batano balumiriza agambi bwo kubaka libute mu Christopher Okello Nyomo ngo mujuliza asembyeyo abadde na mutebi fibi omukozi kusomero lina toto dengeri omusajja ono gye yatemulamu abaana wakati mu na mutebi okulajana omulala badde Apolloti Stella ngono no mama womu kubaana basanjagiddwa hatuse n'okuzirikira mu kooti wabadde awo obujulizi kutemulwa kwa mutabani we w'emyaka ebiri n'ekitundu Gideon Yeteku omulala abadde muzadde era nga Marvin Komakechi naye awadde obujulizi kutemulwa kwa muwala wo w'emyaka ebiri Kisha Agenerose bino okubaawo ng'essigedda muziri asazeewo muwawa abirokero nyumu awozesebwe mu kifo eyaddiza omusango mu kibangirizi ekyaggaba Community Church era ebyokwerinda binywezeddwa bya nsusso Okero ono ng'alina obutuuze bwa Amerika emisango naagyegaanye era n'aweebwa bannamateeka abagenda okumuwolereza kati omulamuzi alagidde guddemu okuwulirwa ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno ng'aguli mu mitambo ya Alex Komuhangi Kawuha ate nga bawabi ba gavumenti kuliko Jonathan Muwaganya ne Ann Kizza.